Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meelan on hatugay roogno qadalo in hospitalki magaalada Baydhabo oo dib badan oo nabadiidki suubiyeen umad badan ka helaageen. Yar roogdo wali ilaahi ku baryaana intii dhimatay ilaahi in dhariiso. Intii dhaawacantii ilaahi in boog dhayo. Mal kasta sidoo waya dhimankan inii lasku fujiyo. Umuuta mayla raay ee Soomaaliya dhamaantii khaasatan gobolka aan hadda ka noolna umuuta roogdu isku kaalmaysato inii mayla raay isku fujiyo gacma adag isku ku qabado maalin kastaan xilagan iyo dhibaatooyin mayla raay umuuta ka hayaan marka insha Allah wali rajayn in umuuta fahmo doonto inii liniinjeen dad madaxa ee masuulad mas'uuliyad ayo liniinjeen ujeedadii ata inii umuud helaagan maalan kasta bay la raay ka quracdan dhig intaas oo jeedadii oo taasna hadii la isla fahmo waayo bulshada isla fahmo waayto ya dibsheelata marka insha Allah maalantaan wali hadeersiday wal yaro may la raay bukaanka ka dhakadu may la raay nololis usa ka dhakadu ya kam may la raay wasaaradahan ya hangaysin insha Allah maan ku kortabaan walaagi may la raay dhaawac oo humayay oo badanaayna ma indirnay andro hayne magaalada madaxda Muqdisho ila meeli ku sareeyto oo lika dabayba koro xaaladiyo wali indiroogon insha Allah wali may kasta iska diyaan inuu kor surinaano hadba may raxanuunku umu tahay la qeybsano insha Allah marka intaas may raay warkay ka goobada eed iyada mahsantiin ilaahay niin booqday masiibada maalan kasta oo bilaayada maleega soo in ilaahay noo wareejiyo ilaahay oo sudan insha Allah yoon may waadad hanuuna umiina ka dad umudun fasaadiya waha ilaahay weenahay fadnadi oo umudu ku goobada lana eed iyada mahsantiin insha Allah wabillahi tawfiq sheegni deeg ha deega deegtoon hadgeysina in sheegni walaal bay la raayo nololii waxay may la raayo tibliin hal koro ka dawladaan hageysini ka wasaaradahan marka insha Allah inteeda in malku mudan ka falnaado korto ma ah laakiin may jeelna in may la raayo xanuunkii dhibaatada haayto la qeybsano marka inta yaro uu nugeeyo in sheegni nisaasa may la raayo in sheegni waan ku baaltabaano insha Allah markastana korsulnaadana inta ilo xaaladii oo ilaahay caafimaad ku sheeno insha Allah.